Hello my sweetheart, nakupenda japo sina mali. Hello, hello, hello baby. Nilikupenda sana hadi nikakuita Sara, na kwa Mungu nikakombea Sara. Kumbe mapenzi ya na Sara, mimi wagamani meni Sara. Sara, utanuwa mie, ukinikata utafanya kesi. Baby, watakufunga kwenye polisi. Mbona mimi nilikupenda sana, chote ulitaka nilikuletea. Sasa unanimwanga na unanishusha mbele ya watu. Unataka nini baby? Unataka nikupeleke wapi? Baby, kama Ufaransa ama Ulaya ndakubeba. Wewe baby niambie unataka nini? Niambie baby.
Because I love you.
Nakupenda sana mama.
Because I love you.
Wani wangu sweetie.
Because I love you.
Usiniache.
Because I love you.
Wani wangu bebe. Kukuwacha siwe. Pineapple banana umeibamba roho yangu paka ndani ya nafsi yangu. Akia Mungu nakupenda mie my baby. Oh, oh,
oh, oh baby I love you, love you, love you, love you, love you, love you.
Big up le grand maître Hervé Baïs.
I love you, love you.
Les prêtres j'irai saluer.
Wendo Mikey ya wangu, nimekuweka ndani ya roho yangu. Nitumie baby kama limoti, uniguse popote unataka. Because I love you mama.
Because I love you.
Weni wangu mama.
Because I love you.
Sema junata.
Kalo, eh?